Radio Virgül de América. Radio Virgül de América ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane bice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Mudusanga kuri VOA radio yacu. Naho waishatu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ibiro rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 uri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga mumaze kumenyera. Icyo uyu munsi turakomezanya n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize ku muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye. Tariki ya 15 kugeza ku ya 22 z'ukwezi gutaha, ibihugu 120 bigize uyu muryango bizahurira Kampala muri Uganda mu nama yabyo ya 19. Insanganyamatsiko y'inama ni gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi. Ibi bihugu bifite ayahe mahirwe yo kugera kuri iyo ntego? Kugeza ubu ni kuruhe rugero bya kwitwa ko ntaho bibagamiye? Ahazaza huyu muryango haragana he? Nanone turi kumwe na Professor Paul Kananura, impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano. Turavugana ari mu gihugu cy'u Fransa. Professor Paul Kananura, mwirirango amahoro.
Mwiriwe Mutagomwa, turaho bisanzwe n'akabeho katumye turwara inkorora, ariko ntibyatuma tutaza kuvugana. Nizere ko ijwi riza kumvikana.
Oya, turakumva rwose, rirumvikana neza cyane. Yangire akabeho natwe hano katugezeho. Nyine ni ibihe byako ntakundi. Reka nanone ngire nti ikaze n'ubundi mu kiganiro muri sanga, nawe uri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunyakira, kandi ni byiza ni iby'agaciro kugira ngo tuganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ndetse n'abakunzi bacu. Njya mbona rimwe na rimwe baca mu gikari bakanyandikira.
Ni byiza. None rero narimaze gusa nuvuga bice mu byo turi buze kugarukaho, ariko mu kanya nahoze nibaza nti harya u Rwanda n'u Burundi biba abanyamuryango buriya muryango byagiyemo ryari, kubera iki? Nibaza niba mbere yuko wenda tujya mu bindi twasa n'abagaruka iwacu gatoya, byo hari icyo wabisangizaho abanywanyi b'ijwi rya Amerika?
Ngira ngo Rwanda n'u Burundi bari muri uwo muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye, ariko cyane cyane u Burundi, kuko ndibuka ko nyakubahwa perezida w'u Burundi yagiye muri iriya nama ya 18 yabereye i Havana, yari ariyo yafatiyeyo n'ijambo muri Cuba.
Ni ukuvuga rero ko byo bisanzwe n'ubundi ari abanyamuryango bawo.
Bisanzwe ari abanyamuryango b'iryo tsinda ry'ibihugu 77 wongeyeho Ubushinwa, nubwo ibihugu ngira ngo ariko banza ari ibihugu ijana.
Hariho by'ibinyamuryango, hakaba indorerezi 18, noneho hakabaho na n'imiryango ngira ngo 10, imiryango mpuzamahanga cyangwa inyuranye. ibyo nabyo
byose biri mu
ibyo nabyo umuntu yaza kubyibazaho ese ibyo byitwa indorerezi ibyo nsanganyamatsiko y'inama ya 19 izabera muri Uganda bavuga bati gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi wenda reka tuze kuyigarukaho mu kanya ariko ubushize twari twavuze ku kintu kijyanye n'inyito y'uyu muryango ubwawo kugeza ubu ni ku ruhe rugero byakwitwa ko ibi bihugu mu by'ukuri koko ntaho bibogamiye kuko ndibuka ko ubushize twari tugiye kukivugaho tugasa n'abagice ruhande Professor Paul Kananura
ibihugu bivuga muri rusange ko ntaho bibogamiye ariko bigeraho bigasa iyo ukennye iyo utifashije ugeraho ukabogama kuko ubogamira ku nguhatse ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe muri rusange twamaze no kubona ko isi iyobowe n'ubukungu n'ubucuruzi ubungubu ibyo bintu byombi nibyo biyoboye isi ibihano n'igisirikari biza kubyunganira iyo bibangamiye ibyo bibiri bibangamiwe mu nyungu z'igihugu iki n'iki cyane cyane ibihugu bya ruturo
biramutse rero ari uko bimeze ukareba n'amateka y'uyu muryango kuko ubushize twabonye yuko wagiyeho mu by'ukuri ushaka kurwanya ubukoloni hanyuma uza kugenda uhindura isura buhoro buhoro biramutse ari uko bimeze ahazaza hawo umuntu yavuga ko hameze hate byaba bibaye ibya bwa buro bwinshi butagira umusururu
birashoboka ariko biterwa n'abanyamuryango icyerekezo baba bihaye urabona ko ubungubu bita ku bibazo by'iterambere ngira ngo mu nama y'ubushize bize ku bibazo by'iterambere kuri siyansi ikoranabuhanga n'ubuhanga dushya kugira ngo nabo bazamuke mu bukungu kuko bumvise ko ubukungu ari bwo buyobora isi ni ubukoroni kuko nta bugihari nubwo bwahinduye isura niba batakiri mu byo kurwanya ivangura nubwo rihari ariko abantu bafite inzego zindi mpuzamahanga barimo nabo zo guhanganiramo kuri icyo bibazo ahubwo ubungubu bakaba bashishikazwe n'iterambere siyansi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya ari byo bita innovation babona ahubwo uko bahangana n'ibyo bice bindi badashaka kubogamiraho
mu kanya subira kuri ya nsanganyamatsiko ariko hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika utelefone ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego murakoze.
Wereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba?
Kandi kigari. Ogamiye. Nigira umuntu uri hagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ibyo byabo byamenyeka gute? Ese hari ibyemezo bibasha gufata? Ubu ngubu akenshi igihugu kimaze ku ahanwa, ibyo uruhare rwabyo biba urushye. Urugero, igihe leta zimwe zose ziteze zitacikamo kabiri, haje kubaho umutwe wa mudamujyazi warwanyaga abasoviyete, ariko ku rundi ruhande ukikiwe na CIA y'Abanyamerika. Muri icyo gihe CIA ishyigikiye amudamujyazi ibihugu byinshi, cyane cyane byo mu majyi, cyane cyane byo muri leta zimwe z'abasoviyete byagiye bifatirwa ibihano. Ubungubu ejo bundi bino bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba, kubera hari abanyagihugu cyangwa se bamwe bashatse guhindura ubutegetsi bwe bwasaga n'ubugendera kuri leta z'abakoronije, ibihugu byabakoronije mbere, ariko ibihugu by'i Burayi bihita bifata ibihano, usanga ndetse n'ibihugu biri muri Sebiyawo bishyikira ibyo bihano. Ibihugu akamaro k'ibihugu bidufite bibogamiye kurengera ubusugire bwabyo buba ubuhe.
Urakoze cyane Reverie Karasira. Reka Professor Paul Kananira, ndakeka ko yakumvise neza, reka gusubize.
Karasira bajije ibibazo byiza, ari byo byerekana uburyo uriya muryango kugira ngo ukore neza bitaworoheye, kuko ibihugu ntibigira inshuti, bigira inyungu. Niyo mpamvu ku kibazo cya mbere cyo kiroroshye kuva uyu muryango wabaho wo ufite uko uhagarariwe mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi, kuko Ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango, kandi Ubushinwa buracyari muri uyu muryango. Ni nayo mpamvu bavuga itsinda rya 77 guteranije Ubushinwa. Ni ukuvuga ko Ubushinwa kuva iri tsinda ryabaho, ibihugu byakwishyira hamwe, ni nk'aho Ubushinwa ari bwo bujyana ijambo ryabo muri kariya kanama gafatirwamo ibyemezo ku isi kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi. Icyo ngicyo cyo ntabwo ari cyo bagihangayikishije ibyo bihugu. Ariko mu rwego rw'ibihano, urumva ibyo bihugu uretse ko bidashobora gutuma Ubushinwa, ariko ibihano bibaye ngombwa ko biza kubangamira ibyo bihugu byose, Ubushinwa bwashyiraho veto. Muri rusange ni cya kibazo cyo kutagira aho umuntu abogamiye, n'uburyo mu busugire bwabo bw'ibyo bihugu bikunze kugira ingorane nyine zo kubogama igihe hari ibihano. Ibihano byo batabyubahirije ntabwo byakubahirizwa kubera impamvu imwe. Ni ibihugu 70, ibyo bihugu bigize 70% y'ibihugu bigize Loni. Ibyo bihugu bifite 80% y'abaturage batuye isi. Urumva rero batubahirije ibihano, ntabwo ibyo bihano ntibyaba bifite ingufu. Icyo cya mbere. Icya kabiri, murabona kibakiri ku bihano kuva yabaho, kuva ya gira kuva Castro yaba president wayo kugera uyu munsi bihano bya Amerika ariko ubona ko bamaze gukorera inama kabiri kandi byo ngibyo bigaha ingufu Cuba yo gukomeza guhangana na Amerika no muri ibyo bihano urumva ko bifiteho akandi kantu k'akamaro gato ariko uko twavuze ibihugu bi za CDAO ni n'agahomamunwa k'ibihugu bya Afurika bifatira ibihano bikwiye abaturage b'ikindi gihugu cya Afurika bayikata nabi batitaye ku bantu bahuje inkomoko ubwoko imibereho abantu bamwe bisanzwe bari mu bihugu bibiri bitandukanye mbere bari abantu bari mu gihugu kimwe ibyo byose rero biteye agahinda ariko biteye n'isoni cyane cyane k'ibihugu bya Afurika bishobora kuvugirwamo bikomeza kuvugirwamo kugira ngo bitere akajagari muri Afurika kugira ngo bitere inzara bene wabo kugira ngo bitere intambara mu baturanyi kandi zidafite ishingiro ibyo bintu ni ibintu by'ubugoryi by'ubugambanyi ndetse tugomba kurwanya twivuye inyuma.
Hari ikindi yarabaje reka nsabe masanga na rwose bihangane gato turaje kutubaha ijambo mu kanya gato rwose masanga na rwasa mu mbare tubwire cyangwa tese bagira ubahagarariye muri ONU niba bavuga ijambo bavuga risohoka rite barivugira hehe wari ubaye nk'ugikomozaho uvuga ku Bushinwa ari bwo busa n'ubujyana ijambo ryaba ariko bahagaze bate muri ONU
ibyo twavuze bo ku giti cyabo nuko muri yaro ni ikintu gihuriweho n'abantu bose n'ibihugu byose birimo ariko bagize bashatse kugiramo ijambo rimwe ni ukuvuga ko hari akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano niko gafata ibyemezo bikakaye muri ibyo byemezo rero bikakaye mwaba muri benshi cyangwa mwaba mutari benshi ntacyo mushobora kubihinduramo iyo mutari muri biriya bihugu bitanu bya rutura noneho rero muri ibyo bihugu bitanu bya rutura harimo Ubushinwa buri mu bihugu byashinze uyu muryango icyo gihe bibaye ngombwa ko inyungu z'uyu muryango zihagararirwa n'Ubushinwa bwahagararira izo nyungu ariko Ubushinwa nabwo ni igihugu nk'ikigihanganye n'ibindi byose nacyo gifite inyungu zacyo bwite kirwanira muri urwo rwego rwo kuyobora isi kandi bafite uko baharirana hagati ya biriya bihugu bya rutura icyo ni icya mbere ariko icya kabiri ubwabo nk'umuryango bashyize hamwe uretse ko nyine byaruhanya kubera bwa buryo twavuze bw'iterambere bunyuranye muri buri gihugu n'ubukungu bunyuranye butuma buri wese agenda yiyorobeka cyangwa yifofera agaca hirya y'ibibazo by'umuryango ariko bishyize hamwe mu rwego rw'igice cya kabiri cy'inama rusange ya Rundi ibyemezo badashyigikiye ntibyacaho kubera ko bagize 70% y'ibihugu bigize Rundi ni ukuvuga ko 70% batoye ikintu cyangwa batagitoye ntabwo cyahita muri ruriya rwego rw'inama rusange icyo ni icya mbere icya kabiri hari icyemezo gifashwe mu buryo butemewe n'amategeko ntibagikurikize bafite 80% y'abaturage batuye isi ibyo bihugu abaturage babyo bagize 80% y'abaturage batuye isi urumva ko ibyo bihano nta gaciro byaba bifite batabyubahirije ariko ibyo rero mu mikorere y'ibihugu ntibikunda kuko politiki y'isi iragoye politiki ngenderwaho ya buri gihugu niyo ishyirwa imbere munyugu za buri gihugu kubera ko nkuko twabivuze mbere ibihugu bigira inshuti bigira inyungu inyungu zawe utazibona mu byemezo rusange byafashwe usijyana handi ushobora kubona ko zabungabungwa
Reka twakire Bolingo Masanga ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri Sanga
akoze cyane
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
kiremerereye mu gihugu cy'u Burundi yego
yego komeza
ariko ntabwo mfise igitekerezo ahubwo mfise ikibazo muri kiranye uyu mutumire yadushikirije nkasanga ko muri itsinda ubushinwa ari bwo bufise ingufu
yego
ariko naho bufise ingufu biraboneka ko mutumire none ubundi iri bihugu bitagiraho ibigwamiye ntabwo ari ubugoyagoye bw'ingufu nke buba bufise ahandi atanga akarorero nk'u Burundi ndimwo
urakoze cyane Masanga reka duhite dufatira hamwe na Rwasa Jean Paul kugira ngo Professeur Paul Kananura abasubirize icyarimwe Jean Paul kaze mu kiganiro muri Sanga aho uherereye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo Jean Paul Rwasa Jean Paul niba utwumva ego komeza ntabwo turimo tumwumva reka tumusabe aze kongera ahamagare Professeur Paul Kananura wumvise ibyo Bolingo Masanga avuze ku bijyanye icyo yise ubugoyagoye
yego
urabivugaho iki atanze n'urugero ku Burundi kuri kiriya kibazo cya Ukraine
ngira ngo twavuze ko igihugu gifata ibyemezo mu nyungu zacyo ni muri urwo rwego kuri icyo kibazo cya Ukraine ibihugu bya Afurika bitatoye muri Loni nk'uko bisanzwe bitora babiragije inkoni ahubwo ubu bikaba bibona ko harimo agahenge ko buri gihugu gitora gikurikije inyungu zacyo muri urwo rwego rero u Burundi bwifashe mu kugire aho bugongamira icyo kintu ntaho gihuriye nuko ari uko u Burundi buri mu muryango w'ibihugu bitagira aho bihogamiye kuko hari ibihugu biri muri uwo muryango byatoye byatoye mu kwamagana iyo ntambara yo muri Ukraine hari ibindi zifashe hari nibindi byatoye uyu icyo gihe ntabwo umuryango ntabwo bigeze baterana cyangwa se ngo babyumvikaneho baze kugira icyemezo kimwe bafata ubu buri gihugu cyagiye gifata icyemezo muri uko gutora gishingiye ku nyungu gifite gishingiye ku mubano gifitanye n'Uburusiya cyangwa se gishingiye kuri politiki yacyo mpuzamahanga
ngira ngo arasobanukiwe bwana Masanga reka noneho twakire Nitanga Simon ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego murakoze Ntikingira ngo ngarukeho mbaze n'umutumirwa no kumubaza ese bafite aho byegamiye byenga kabute washobora kabute ku bijyanye na bije ibijyanye no kuba uwo muryango uzakenera aho ukorera bije uzakenera n'ubundi bufasha busanzwe
aho hirya no hino muri izo nzego zabakandamirizaga hamwe zo zitakibasha ubu ngubu kubakandagira ku gakanu kuko basigaye bakazamura nabo bakakaridika.
Turaza kugaruka kuri iyo ngingo mu kanya, na cyane cyane kuri icyo kintu cy'abakinanye umupira Ubushinwa n'ibyo bihugu. Nuko mbona abanywanyi bacu babaye benshi bagenda babaza ibibazo, reka nsabe Simo yihangane gato yaduhere kwa Shukulu Gaspari kaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo.
Murakoze cyane. Jewe cyore cyane mfitenga hano ukombo na ndabona
urihe Shukuru
ndi jewe ndi mu cha Tanzania.
Komeza.
Mu ntara ya Kigoma muri wilaya ya Uvinza. Nikuvuga kuvuga by'ubutunzi bw'ibihugu aho bakinanye umupira usanga bamwe nabo bageze ku ntambwe ishimishije kuno munsi. Ariko nk'ibihugu byacu nabyo kandi usanga bikira bifira inyuma ku buryo bukabije gushika naho nk'urwaruka usanga rusigaye ruhunga igihugu cyane rukajya mu bindi bihugu kurondera icyo babeshaho. None hasaba iki kugira natwe ibihugu byacu bishobore kwitunura gatoyi kw'izo mpunga mbona hamwe bikibye bishobora gushyira angana n'igice cy'abandi baba bageze ku gihe cy'uwo munsi ko ndabona nk'igihugu cyacu urabona ikigeze ari cyane ku by'ubukungu yakabatu kanjye karako.
Shukuru, sinzi niba ikibazo cyawe cyumvikana neza, ngira ngo wari ushatse kubaza uti
cyumvikanye rwose. Reka musubize ahubwo Shukuru. Nta gihugu kibeshwaho n'imfashanyo, nta mfashanyo ikiza ibihugu. Ibihugu bibeshwaho no gukora byivuye inyuma, gukora bishikamye kugira ngo byiteze imbere. Nta mugabo utezwa imbere n'undi, icyo kirazira kandi nta naho twabibonye. Nta mugabo wubakira undi urugo, ibyo birazira, nta naho twabibonye. Niyo mpamvu ibihugu byacu nabyo bigomba gukora byivuye inyuma, bikagira imiyoborere myiza kugira ngo buriya Tanzania mu minsi ishize cyari igihugu kiri inyuma mu majyambere, ariko ubu ngubu kigeze ku mwanya wa cumi mu bukungu mu bihugu bya Afurika. Yenda ntibiragera ku baturage bose kuko ntibiba byoroshye gusaranganya ubukungu, ariko bigenda byigira imbere. Uko bigenda byigira imbere bishobora kugenda bigera kuri bose, cyane cyane ko ari igihugu gifite amahoro kuva cyabaho, ari igihugu gifite umutekano kuva cyabaho, ibintu byose birashoboka. Kandi kikaba cyaraje kugira buri uyu muperezida mwiza Magufuli waje kugiteza imbere ku buryo bwihuta impinduka, kandi yagiye afata ibyemezo byiza biri mu nyungu z'Abatanzania bose, ziri mu nyungu z'igihugu cya Tanzania, cyane cyane gufata Tanzania ubukungu. Bagashyira imitahe mu nganda, mu bigo by'ubucuruzi ngo arenze 49%. Igihe cyose umutanzania agomba kugera 51%. Icyo gihe ni ukuvuga ko ubukungu buguma muri icyo gihugu, n'abandi bose rero bagombye kumwigiraho akaba akarorero. Iyo ufashe ubukungu bw'igihugu ukabwiharira, ugafata ubukungu bw'igihugu ukabushyira mu maboko ya bamwe, ntubuhe abene. Icyo gihe ntabwo uba wubaka igihugu ku gisenyi.
Ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi mu kiganiro muri Sanga, turavuga ku bijyanye n'ibihugu bidafite aho imuguke ku murongo wa telefone. Dufite Idrissa Bakungu ikaza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane munyamakuru.
uherereye he
baze kugushima wadutegure uyu munsi kubera twungutse ibintu byinshi n'ibitekerezo yatugejejeho n'imigambi bafite bamwe bariza utubazo dukeya tutarenze dutatu ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe nyine natubwire igihugu kitishakisha gihora kiri inyuma y'ibindi nta terambere gifite kujya kizajya muri uwo mushinga bisaba iki aye nkanashima nkanisabira n'abavandimwe bacu duhora ku isoko mpuzamahanga ry'umurimo turashima leta yacu y'ubumwe nyine kuba imisoro yarayigabanyije ubundi isabira abanyarwanda bose gukora ubu twese abakozi imisoro yose barayigabanyije
urakoze Idrissa urakoze cyane ugira umunsi mwiza sinzi niba nanone ndibaza niba umutumirwa wabashije kumva ikibazo cyawe ngira ngo urabaze ute se
nabyumvise nigira ikibazo
yego
ibihugu byo biri kwiteza imbere twabivuze icyo gihe byari bikennye ubu bikaba biri kwiteza imbere twabivuze harimo Ubushinwa Ubuhindi ni ibihugu binini bituwe cyane ibyo byerekana ko ngira ngo mu bihugu bikirimo bigikennye ni bimwe bya Aziya bya Afurika na za Haiti nibyo bigikennye cyane kubera ko birimo ingorane z'umutekano birimo ingorane z'ubutunzi birimo ingorane z'imiyoborere mibi ariko bikaba ari n'ibihugu bito bitari bitishyira hamwe ikintu ahubwo ibyo bintu byatwigisha ni ibintu bibiri hari icyo na reka mpere ku cyanona ngaruke ku cyanona twavuze ubushize icya mbere byatwigisha ni uko ibihugu bigomba gushyira hamwe kugira ngo bibe binini ibihugu bya Afurika barabicagaguye babiciyemo ubuce ibihugu 54 urumva ni uduhugu duto tudashoboye kugira gahunda y'ubukungu ihamye ihwanye n'abaturage Afurika ifite ihwanye n'ubuso Afurika ifite kwishyira hamwe rero kw'ibihugu bya Afurika kugira ngo habe Leta Zunze Ubumwe za Afurika imeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma Afurika nayo izamuka ikangana n'Ubushinwa ikangana n'Ubuhindi none ikava mu nzira y'ubukene ikava mu nzira y'amajyambere nayo ikajya mu majyambere cyane cyane ko dufite ubukungu kamere abandi bashingiraho kugira ngo bakire urumva noneho twishyize hamwe ntawaza kuza agenda buri gahugu gato agakubita umugeri cyangwa se agasukisha utuntu duke kugira ngo atware ubukungu bwacyo ahubwo ubwo bukungu bwatuma abanyafurika nabo bazamuka noneho n'utwo tubazo tw'akazi n'utwo tubazo two gusaranganya utuntu duke tw'igihugu udusaranganya na ba rusahurira mu nduru n'abampatsi ibihugu ni imiyoborere myiza ngira ngo ubushize nigeze gutanga urugero rumwe ku gihugu cya Cameroon muri 63 cyangwa 64 cyahaye imfashanyo y'ibiryo Korea y'Amajyepfo ni ukuvuga ko ufasha abakize kurenza ufashwa icyo gihe Korea y'Amajyepfo yari ifite inzara yifashisha ibiryo y'Amajyepfo ikize ishuri igihumbi gukuba ishuri igihumbi kubye ishuri igihumbi kurenza Cameroon muri iyo myaka 60 ni iki ikize ishuri igihumbi kurenza ukubye igihumbi kubye igihumbi kurenza Cameroon ni imiyoborere myiza ni ugukunda gukora wivuye inyuma abo bakayagumiza mu gihugu kandi bakayasangira n'abaturage bose. Ibyo bakoze, ibyo Cameroon itakoze, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri yandi cyo ngicyo sinakivuze n'ubushize, ariko noneho reka nze nagitsindagire. Buri mu mwaka w'ibihumbi na presidente wa universite yaho yambwiye yuko yari amaze kwanga kw'abanyeshuri 105 bo muri Gabo baza kuko borumba batangiraga mu kwezi kwa 9 noneho muri Gabo batanga impamyabushobozi nyuma umwaka ugiye kurangira ababo baje gutangira amashuri bakaza mu kwezi kwa mbere, no kuvuga ko abandi babaga barangije igihembwe cya mbere bo bakaza mu gihembwe cya kabiri. Urumva imyigire ntiyari yoroshye, nicyo ngicyo yitwaje yanga abo banyeshuri bavuga ngo bazaza ubushize. Ariko ibyo ngibyo nibyo yitwaje mu rwego rwa politiki n'urwa mpuzamahanga mu gusobanurira ikindi gihugu kugira ngo hatazamo ibibazo bindi. Ariko je yarambwiye ati nuko bohereza abo banyeshuri tukabacumbikira, tukabigisha, tukabaha byose, tukabaha n'amafaranga ya buruse, noneho igihugu cyabo kikatwishyura nyuma y'umwaka ayo twabatanzeho yose. Atari ku hashize imyaka ibiri abo bana kuko bakomeza kwiga no hejuru, kuko bigaga igice cya mbere cya universite, cya kabiri bakaza kukiga iwabo. Atari ko bamaze imyaka ibiri batatwishyura, n'ibyo nabyo birimo mu byatumye noneho uyu mwaka banga. Noneho reka twibaze igihugu cya Burkina Faso na Gabo dukurikije uko bimeze. Gabo ikora ku nyanja, ifite amashyamba, ifite peteroli, ifite iki? Na Burkina Faso idafite ikintu na kimwe. Ni ikihe gihugu cyagombye kubaka amashuri ngo ikindi kijye kwiga iwabo? Ni ikihe? Ibyo bibazo rero ni ibyo ngibyo Afurika igomba kurwana nabyo. Imiyoborere mibi, isesagura bukungu, ikwiharira ubukungu k'udutsiko turi ku butegetsi, ntidusangize amajyambere ubukungu n'ibice bafite cyangwa ibyinshi n'abaturage bose kugira ngo babeho neza.
Murakoze cyane Professor Paul Kapka. Dufite abantu babiri ku murongo wa telefone, reka tubafatire icyarimwe. Dufite ha
cyane
aboherereye ikibazo gitekerezo.
Ndi mu karere ka Nyamagabe, ndi mu Rwanda. Tumire yabituganiriye kuva kare. Ibihugu bya Aziya ndetse na Amerika, kuko ikibazo cy'imitwe iterabwoba iri muri Afurika, kwa rutahura mu nduru abantu bari bigwizaho ubutegetsi muri Afurika idatera imbere cyane nk'uko ibindi bihugu mu Rwanda. Ugera mu Rwanda rwavuye kuva 59 habaye ubwicanyi mu Rwanda kuza 94, iyo ni uko twabonye umuyobozi mwiza tugeze muri 3. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishobora kwivana mu bibazo runaka kigiyemo kikagira inama ibindi bihugu byo muri Afurika.
Garuka ku nsanganyamatsiko Pacifique, garuka ku nsanganyamatsiko yacu.
Yakwivana mu bibazo irimo ni ugushyira hamwe, ni ugushyira hamwe kandi tugahuriza hamwe twese nk'Abanyafurika ubwacu.
ko abaza kudufatisha ngo dushyire hamwe akenshi na kenshi usanga hari ibyo babaje kureba bituma ibihugu byaba bitera imbere. Umutumirwa atanze urugero kuri Korea y'Amajyepfo ni igihugu cyabaye imbarutse yo kuzamuka cyane mu bukungu bwacyo bitewe n'uko bashyize hamwe babasha guhera kuri ibite bafite badategereje amahanga.
Cyari igitekerezo watangaga cyangwa n'icyo ushaka kubaza?
Icyo nashaka kubaza mubona uko yabitubwiye Afurika hari icyo itakoze yenda yagakwiye gukora kugira ngo ugukira hamwe kwayo ugerweho, kuko uko bisa kose ntako batagize baratubwira igihe bakatubwira ariko kutitegerwaho ni ukubera iki.
Urakoze cyane Imana Pacifique. Reka twakire na Habakubaho Norbert ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Namwe kirashimiye.
Yego, rasa ku ntego Norbert.
Ndabona reka nshime ijwi ryawe, reka nshime n'umutumwa ngo ugeze atanze. Ariko se navuga ni wenda Afurika niyo mpamvu idahuriza, kuki yemeranye wenda bagakora inama ugasanga ibyo bemeranyije mu nama ibikurikijwe biterwa n'iki? Ese Afurika kari ubutunzi bwinshi cyane ugasanga niba bavuga ati wenda uyu mutungo uzakoreshwa gutya nanone n'uburizwe hamwe ahubwo buri wese akagenda areba ibye biterwa n'iki? Ibyo ni ibyo rero nagira ngo mbaze.
Urakoze cyane Norbert. Professeur Paul Kanana, ndumva ikibazo cya Norbert nicya Pacifique birajya gusa?
Birasa cyane kandi byose aho bihuriye umuntu anabisubirije hamwe kandi akabisubiza neza nuko Afurika itari igenda ikaba igikorerwa mu kwaha n'abambatsi ibihugu. Niyo mpamvu bafata ibyemezo ukabona bamwe ntibabyubahirije abandi babiciyeho abandi bakoze ibidakorwa kubera ko ibyo bumvikanyeho muri rusange bifite inyungu ya Afurika. Bareba umwe muri bo cyangwa babiri muri bo bambatse ibihugu bakabavugiramo noneho bigatuma badakora ibigomba gukorwa kugira ngo abaturage babeho neza Afurika nayo ibeho neza. Ikintu cya mbere ni uko abayobozi batareka abaturage ngo bisanzure. Umuturage utisanzuye ageraho umuyobozi nawe bamuha imfashanyo cyangwa se bamushyizeho. Ibyo bintu byombi abaturage batisanzuye ngo babashe neza cyangwa badakora neza ibyo bintu nibyo byica Afurika, nibyo bituma kugera ubu Afurika ntacyo yagezeho. Kandi ngo umwana apfira mu ntangiriro hajya kujyaho umuryango rigizwe n'umwami wa Maroc na perezida wa Misiri na Feri ari nawe wari mu bashinze uyu muryango uyu nguyu turimo kuvuga uyu munsi ubumwe za Amerika perezida wa Ghana abikomeyemo, perezida wa mbere wa Ghana abikomeyemo cyane n'abo banaseri n'abandi
za Afurika ngirango neza mwashaka kuvuga
urusha ndangize gatoya baragiye bavugira mu bandi bariya ba perezida ba Cote d'Ivoire n'aba Senegal n'abandi nabo bagira itsinda ry'amashyaka kwebwe ubufatanye bw'uko abari byo baza kumvikanaho bajya mu bufatanye bw'ibihugu. Ibihugu bifatanye ariko bidafatanye nicyo cyangwa
kuba
iyo mikorere mibi abambatsi bihugu n'abayobozi bakorerwamo n'abambatsi bihugu kugira ngo noneho bishakemo abayobozi bashobora guhuza Afrika kugira ngo igirire akamara Afrika n'abanyafrika.
None Professor Paul Kananura, biramutse ari uko bimeze ko uko turimo tubibona, iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo nanone nsubiye hahandi twahereye gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi, haba hari ayahe mahirwe yuko ibi bihugu bishobora kugera kuri iyi nsanganyamatsiko?
Iyo ni nsanganyamatsiko isanzwe idafite n'ikivuze muri rusange. Izi nsanganyamatsiko z'inama zose ubu ngubu, inama zose zibaho zihuza abakuru b'ibihugu, ubu dusigaye tuzita nka misa. Bavuga bimwe, bakora bimwe. None se iyo bavuga gusaranganya, bazasaranganya iki? Bavuga icyo basaranganya muri iyo nama? Wowe uza umuntu azazana ubukungu bwe aze gusaranganya n'ubukene bwawe? Noneho kabangaba benshi bari mu bukene bazasaranganya ubukene bwabo, ukabakize rero se bazabwira abakize ko aribo bake, bati nimudusagurire. Ibyo bintu byo guhora bameze nk'ibishwi biteze. Icyana cy'igishwi iyo cyumvanye naje yazana icyo kurya, atazana icyo kurya kirasama. N'ibindi ibyo iby'izi nama bihoraho mu busaranganya, bazasaranganya iki? Nicyo ushyira ku meza uza gusaranganya. Ibyo nicyo bazashyira ku meza muza gusaranganya ko bitari ngo. Baraza ni nk'uko iriya nama yindi muri y'ubushize yavugaga ngo ibibazo by'iterambere, bakiga ku bibazo by'iterambere byo guteza imbere sayansi, ikoranabuhanga no guhanga udushya, innovation. Yubariye iriya myanzuro 47 bafashe, usanga nta kintu gifatika kirimo cyo guteza imbere kwiga, cyo guteza imbere amashuri ya siyansi, cyo guteza imbere amashuri y'ikoranabuhanga. Urete kuvuga ngo bazadufasha ngo tukagabana ngo natwe tukagira ikoranabuhanga, ngo ikoranabuhanga ngo bamwe bararyihariye ngo twe ntaryo dufite, baryigejejeho namwe nimuryigezeho. Idakora ntakarye biranditse ngira ngo no muri Bibiliya cyangwa ahandi henshi. Nta muntu uzakubakira igihugu, nta muntu uzakubakira urugo.
None
bakira urugo n'igihugu rero ni nk'urugo rw'abagituye. Niba mutabashije kukiyubakira, ntacyo mwiyubakiye. Nigufasha mu gutuma ubaho iminsi 2-3, ariko ntatuma ushobora kubaho igihe cyose.
Uti nukwimenya utakwimenya ugapfa. None ahazaza huyu muryango kuva mu 1955 ubu ni 2023, uyu muryango urimo uragana he?
Urakomeza uko wakabaye. Akomeze abatega ababibishwi, bakomeze ababibishwi, ababimishwano babibishwano, noneho ababintare nabo bakomeze kuba intare, bikure mu bibazo. Yenda buri wese azagera aho avuga ati nanjye ngomba kwikura mu bibazo mere nk'abandi, nanjye ndi umugabo mvuga ijambo.
Professor Paul Kananura,
ijambo ririhwa.
Yego, musa nkaho muvuze amagambo aremereye cyane cyane muri iki kiganiro kuri insanganyamatsiko. Mutanga kuko numvise ko ari ubutumwa bukomeye. Mu munota umwe gusa turimo dusoza iki kiganiro, niki mwabwira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, niki mwavuga muri rusange?
N'ubukungu n'ubucuruzi, ibihano gisirikari biza kubishyigikira cyangwa se kubirwanirira ibyangamiwe ibyo ngibyo nibyo bigenda isi ibyo byagombye kugenda n'ibihugu byacu ariko kugira ngo bigerweho abaturage bagomba kubaho bisanzwe iyo utaretse ngo abaturage bisanzure abandi babiyafasha ubwinte bushobora guhabwa ntuhabwe icyubahiro ushobora guhabwa noneho nawe ukaza kumera nka wa mugabo bakubitira mu kabari yataha agakubita abana n'umugore we ibyo bintu bigomba gucika nibaharanire kwihesha ikuzo abayobozi bacu nibaharanire kwihesha ishema nibaharanire kwigira kugira ngo twese tugire Afurika n'ibihugu byacu ibihangange.
Professor Paul Kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano turavugana uri mu gihugu cy'u Faransa. Reka ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ukaba waganirije abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nshimira namwe mwese nshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga muri rusange banywanyi b'ijwi rya Amerika. Nshimira Nadia Taha wamfashije kukibagezaho kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka ne kubasiga mwenyine mbasigire akaririmbo ka Bob Marley kitwa Africa Unite, bishaka kuvuga ngo Afrika shyira hamwe, bijyanye n'insanganyamatsiko twarimo tuganira. Africa Unite, 'cause we're moving right out of Babylon and we're going to our father's land. Yeah.
Some man.